Malik. Gagne ko amul yaay nampu mam.
Me too.